ZWAP.com. of the week. Monday semsebenzini, Tuesday sesitokufeleni, Wednesday nyombo nomndeni, Thursday nyombo nobaby, Friday nginamajensi, Saturday siyazibuzela, last day Sunday course. Hi, days of the week. Monday semsebenzini, Tuesday sesitokufeleni, Wednesday nyombo nomndeni, Thursday nyombo nobaby, Friday nginamajensi, Saturday siyazibuzela, last day Sunday course.
Ukukhala kanti ukudadla nami ngiphethe imfala kahle. Maphanyilo yangivimba ngithole ukhoda ngicela ukudadla ngala kathi. Bitch, uthi ngibe my good. Kusho ukuthi uyangixosha ajuice. Hamba nasem lesigubha nakanjani Tuesday I choose it.